Kitundu ya Mukono polisi wanaganya naba wagizi bamu na chibina cha National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akiddo kukuyega abantu be Mukono kumuyira akalulu mukulonda kwa buno kubinda vinda era gye bigweredde nga omukka ogubalagala gweyambisiddwa polisi nga wabaddewo okubuna ebiwabo bino biddiridde abantu ab'enjawulo okweyiwa ku nguudo okwaniriza Kyagulanyi ekirese wakalipagano k'ebidduka nga n'abantu abamu bategeeza nti wabaddewo okutya nti wano wandibeerawo ebikolwa eby'ekiyaaye naddala ng'okusala ensawo z'abantu okubba amaduuka abamu ne bagaggala ekintu poliisi kyewakanyiza era poliisi kyezzeewakanya gye biggweeredde ng'omukka ogubalagala gukozeseddwa bino bijja bamu ku bannansi Mukono mu mbeera era abamu boogedde ebigambo ebikyekinike ku kitongole ekikuumaddembe olw'okulinnyirira eddembe lyabwe.
Kyagulanyi azze mu bajjajjaabe, azze mu bambo b'omuzzukulu wa Kayiira okumwagaliza emikisa, engabo gye mukwasizza n'effumu, ke kalobo ke kabonero akalaga kajja kuba muwanguzi, abambo bo ne buwangulwa, bakayiira mwabamanya. Nabara abandi nyo abawalwanirize eggwanga lino Kyagulanyi lwanirira eggwanga lwanirira eggwanga lyaffe
mwebale nyo mwebalira ddala banango mwebale nyo mwebalira ddala katatimulosabo Kyagulanyi ogendangawo
Kyagulanyi okugenda e Mukono asoose kukyalira Kyagulanyi asoose kutuukako ku kigwa ky'abajjajja ab'embogo era n'oluvannyuma niyeyongerayo mu bitundu bya Mukono ebirala ono mu kwogerako eri abantu b'e Mukono bino byabategeezezza
mubibalajjajjange era nga ndi mutabani wa Ssentamu ekano Lugogo muzzukulu wa Walakira I'm going to go to the hospital.